Hello.
Hello, hello.
Waxaan furtay isha. Hello,
Hey.
please your active account inuu accountkaagu active noqdo agentiga, ama kan wac buu kuleeyahay message soo gaaray.
Hey.
Yeah.
Ma marka ma jeenta tahay marka?
Ni agenti ma yahay anigu?
Hey, ma samaysatay?
Ha.
صح marka seero oo ever bar taabsan ayaa tan marka ku soo qaaday.
Waan taabanay.
Ay.
Waan dhameystay laakiin active credit-kiisa rabtaa.
Ha, lacag ma ku soo tacay dib u noqonay walaal. Oo baxaya.
Haye.
Yeah.